What's up? What's good? What's popping? My name is Mumbo and I'm hanging out with DJ 38K.
God found me a woman. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my love. I belong to you, you belong to me. I give you my heart, this is my vow. And you see the red, I pay your umbrella. I give you my heart, this is my vow. Mapenzi yetu utakuwa milele. Milele. Utaona, utaona, utaona. Isn't a hard one anymore. I love you like Christ left church. Nobody could take your place. Yeah. You are my number one. And I'm gonna be faithful. Make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away? Far away. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby, this is my love. I belong to you, you belong to me.
Moyo wangu, oh, hey. wazazi wangu wako waone nikikuchukua. Kinijia wakupambie kwa maua, machozi ya furaha light ungejua. Tukate keki leo twajishaua. Baby let me love you,
love you.
Cannot be without you,
without you.
Ili pete ishara love you baby, we na jina langu.
Ushaniteka moyo wangu, nani furaha wewe kuwa wangu, baby. Ushaniteka teka moyo wangu.
Mapenzi ni tamu mama, unanipenda aje? Uwezo tokota tama, hata nikose aje? Baby umeshinda wote, utani wachota ni sote. Sitakulinganisha na yeyote, yote.
Oh baby you beautiful, one in a million, wonderful. You're tough like a lion,
sina kato without you.
Nikamu medipa majuju,
nendeo mnikuteke nyensi ya tupekeje.
Na maadui,
makule mateke.
Nendeo mnikuteke nyensi ya tupekeje.
Na maadui,
makule mateke.
Asado nikupe ubilo, ubilo, ubilo. Mapenzi ya kato indi ubilo, ubilo, ubilo.
Njo nikupe ubilo, ubilo, ubilo. Njo nikupe kupe ubilo. Put it on, put it on. Johnny love, you can get to you too. Tutambe ata saldito, tule matumbo.
Nita ishi na weniwe grandfather, ni ishi na weniwe big boy. Unafusonga tegaru na ni murder, niruhusu to your kingdom.
My love, sami niko na tatu, kwa mwili wangu meandikwa baby love you. Kame chika bila vudu, asinjo kumbata nipige busu.
Supu, unanichanganisha roho, na nina pokubusu. Unanichanga musha moyo,
kandero mnikuteke nyesi ya tupekeje.
Na maadui,
makule mateke.
Kandero mnikuteke nyesi ya tupekeje.
Na maadui,
makule mateke. Asanjo nikupe udilo, udilo.
Mapenzi majira saya ukutani, ukisha elewa ndo basi. Wakati mwingine usishangae mbona ikwendangi sawa. Unayempenda napenda, siempenda sawa. Hata duniani hakuna likamilika, so moyo wangu tuliae. Usione unaonewa, moyo wangu tuliae. Niliyempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima. Kama mapenzi yamenilemea,
nitalewa,
talewa ntazima,
nitalewa.
Kama mapenzi yamenilemea,
haya, 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 haya.
Mola nipe ujasiri, angalau nipate wakunistiri. I'm so broken, ila dharani ntajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usitara uchumbi asubuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo nichukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love this weekend, weekend, love so weekend. Niliyempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima, yeah.
Nitalewa,
kama mapenzi yamenilemea, yeah.
Nitalewa.
mapenzi yamenilemea.
DJ 38K.
Atakalishwe nyumbani atoka. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Nizibari melitosa. Kawekeza mda mwingi kumebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipungo ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera tunatamani ukome nipelekizo mwenzio. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera tunatamani ukome nipelekizo mwenzio.
Mapenzi na wenyewe
sicheze cheze
au pengine mimi ndo sina bahati au pengine tu wangu ndo jazaliwa, maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Nzibari melitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa.
Tuepushe na wafitini, fitini. Nimelewa chakari na penzi lako jamani. Sitokwenda mimbali, niko mwisho safari. Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga. Nyuma rigirigi huyu mwana lawama. Akifunga kanga, nyuma alivosunda. Utamwana nasi na lani kijiramba. Tu barida unajigamba. Oh, penzi letu barida unajigamba.
Mbamba na urembo wa sura yako, mafusu ya midomo yako, ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima. Jitahidi unitunzia heshima. Mwambia wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Najutia walosepa kwako na
mimi ndo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you.
Tatizo uzuri wako umekupanda kichwani mwako, unaonita wengi wanakutaka wao kutwaro juu juu, unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa, mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama twendani, misibisha nina wewe. Ninapoteza imani, ulaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia, uliwalo naliwe, uliwalo naliwe, yeah. Uliwalo naliwe, uliwalo naliwe, uliwalo naliwe.
If you want to go, go. If you want to stay, stay. If you want to go, go. Tusirusha nero.
Tena pengine tu kwa ndoto, ukitha nitakufatilia, yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia. Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani, misibisha nina wewe. Ninapoteza imani, ulaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Uliwalo naliwe, uliwalo naliwe.
Only one.
stay. If you want to go, go. If you want to stay, stay. If you want to go, go.
Just like fit the pillar, diamond the money, hey. Strong foundation pillar, hard you king on me, hey. And I know you've been my healer, bringing else you're on me, hey. I love for my truck kitchener when you signal me, hey.
You gotta buy you a filler.
I don't wanna lie, baby, I don't wanna lie.
My cash, I love kiss your talk, your pillar.
Can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Anika, your love, your love. I'm lost in your love, your love. Anika, your love. I'm lost in your love. Monday we go party. Tuesday
we go party.
Wednesday, Thursday
we go party.
Friday or the weekend
party, party.
A baby got be drinking shaki, you know
down there.
Be drinking shaki, you know
down.
I take it on my drinking shaki, you know
down there.
Shaki, you know down. I wear be shaki, you know
down there.
Be drinking shaki, you know
down.
I take it on my drinking shaki, you know
down there.
Shaki, you know down. Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Bet my life on you, baby.
Bet my life on you.
Baby, can I spend my time with you, baby?
Spend my time with you, baby.
Can I bet my life on you, baby?
Bet my life on you.
Anika, your love, your love.
Silali, como habu menizingua, zingua, usingizi sipati, siku kucha najipendua, pendua, na wengine sitaki, ni wewe nimechagua, chagua, penzi langu la dhati, milele na kuashua, ashua, kisafari ya mapenzi, nataka tu safiri minawe, minawe. Safari ya mapenzi, nataka tu safiri mina we, mina wewe. Na wewe mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina, Katerina. Kama lako sijaonjaga sheri. Kama ni mafegi, mafegi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni madredi, madredi na nyowa for you,
na nyowa for you.
Kama ni ulevi, ulevi na wacha for you,
na wacha for you.
Kama ni kupati, pati, pati, mina wacha for you,
mina wacha for you.
Hii safari ya mapenzi, nataka tu safiri mina we, mina we. Safari ya mapenzi, nataka tu safiri mina we, mina wewe. Na wewe mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina, Katerina. Mwendwa gasherina.
It's DJ 38K.
Missy lover girl, in case you don't know, sio kama yule dem. Oh no. Na kama njiwa anavyo pepea, roho yangu unailemea.
Kasura pia nako lipokea, naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Weni mboto, weni mboto.
Kwa juanjo kwenye hema, wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani umoto hausimu, na kwa maneno ya ulimi, nisho sadiki moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Weni moto, weni moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Oh,
ujasiri kusimama kwenye mvua, kuloa si hofi tena, we kwangu kivuli. Umenipa ujasiri kusimama kwenye jua, tena kwako sikawi. Michezo ya karata rata naipata pata bashasha, ananing'ata ng'ata kinikata kata kiazi mbatata. Oma be perepe, oma bebe ni peperepe, pare papa.
Pepe, kipepe wa ni pepe, kwa joto ni sini kama.
Oma be perepe, oma bebe ni peperepe, pare papa.
Pepe, kama toto ni bebe ni bebe ni deke deke.
Watch your name, bahari ya mapesi, wogere. Takwa nguzo yako, tasimama wege me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can cheat you better. Shantia usugu, komando. Kwa mapenzi yako, sisking up. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. Watu wanajudge kwa kuna potenjia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia, ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu kubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja. Chao wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Oh my pepe, oh my baby ni pepe pepe, pare papa.
Pepe, pepe wa ni pepe, kwa joto ni sini kama.
Oh my pepe, oh my baby, ni pepepe, pare papa.
DJ 38K.
Nishakuwa na rafiki zamani, nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana, pale pesa zilipokwisha naye akanikwepa. Nishachumbia mpenzi wangu, niliponasa mimba akasema sio yangu. Leo minacheka nao, minakula nao, ila wananitendea. Minajenga kwa, minaimba nao, ila wamenigeukia. Leo nacheka nao, minakula nao, ila wananitendea. Minajenga kwa, minaimba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu, rombaya. Ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu. Wameniwekea mitego nisisonge mbele, wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wasee. Wanangoja nishuke muziki wasee, oh wasee. Leo minacheka nao, minakula nao, ila wananitendea. Minajenga kwa, minaimba nao, ila wamenigeukia. Leo nacheka nao, minakula nao, ila wananitendea. Minajenga kwa, minaimba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu, rombaya. Ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu. Cheza kama umepata kazi, cheza wakuona umenunua gari.
Jojo kama va vanilla, umbo kama Amber Rose au Shakira. Nionde kuna mapose yani tata hira. Head and knees and toes kama nikandamiza. Umenikaba kama homa siku muwi, vile wanikoroga misijui. Au mamu meniroga kitui, kitui. Umenikaba kama homa siku muwi, vile wanikoroga misijui. Au mamu meniroga kitui, kitui. Baby, baby, oh yeah, baby, baby. Ten, 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 ten. Give me your love, ten,
Hata kwa nauliza unanita nini
MK on the
Mukiwa mbali Napata mawazo, mawazo I wanna love you to death, wanna love you to heaven Usichoke, Mungu alinipa zawadi tena wangu wa ndoto Tuwe wote I don't go let any man do your shit If my love I fight for it Mina wetu kukitu jambo Let me add that love to know Kako sura Katerina karatu ongeza na tatu I love you, mapezi usongeze watatu na mimi meza go Nina moro Ata afadhali we give in time Give in time Me and you Give in time Paka kwa ndoto Give in time Wanasema mengi mtani yeti vile unadanga Aiwa usu Tukitoka zoko mzako ni kufunge na kanga Nipe busi I like your fine fine body The way you touch me slowly Nagara mkwano gani you are beautiful I wanna just lie next to you Girl tell me you love me Tell me I own you Nipe mapenzi ya kale Minapika tina tuende jide Ata afadhali we give in time Give in time Give in time, me and you Give in time, paka kwa ndoto Give in time Meni watu kungoja nyumbani Mi watu watu na nani Napenda wakikuita kama mi Ukiwa wa mtu go happy Eti ni kwache mtu siwezi Kama vita tupigane Siwezi Nifika tanga ni pambane Mama say that one plus one is equal to two But me and you are equal to one Your love make me fly Tena so high high like a butterfly I just say I'm the fight for my love I'm the fight for my right My number one Zaribu na mimi mapenzi Nataka mwenyewe ni kuenzi Mapenzi Nataka mwenyewe ni kuenzi Ako sura kadari na karatu ongeza na tatu I love you Mapenzi songeze watatu na mimi mwezako Nina moyo Ata afadhali we give in time Give in time Me and you Give in time Paka kwa ndoto Give in time Ata afadhali we give in time Give in time Me and you Give in time
Kizi
la kumzanya lipimiki Waifu matirio so wakiki Wengine mawe wendo keki Liwa pita kwa kasi kwa kovreki Kona miko na we Fata ni kwengine Tandika tulale Bandika zibane Niteke, nideke Waseme, wege ni merogwa Ni bebe, ni ogeshe Nobody like you Mzuri wako Nobody like you Mzuri wako Kuna wakati nina wish Tuwe wote dunia hii Kesho peponi Wala hukumis Nukiwa kitandani Na wewe jikoni Migu pancha Kwa usendagi Wala sisogyagi Ukitajwa Moyo udunda na mwili usisimka Ninawe pacha Ona tunendana adi tunafanana Usije niacha Hey, hey Niteke, nideke, waseme, wege ni merogwa, ni bebe, ni ogeshe Nobody like you, kwa uzuri wako Nobody like you, kwa uzuri wako Oh,
kushika. I wanna be the one, baby, you deliver. For 1, 2, 1, 2, 3, I only think about you, my baby. Hold me tight, no hesitation. Loving it, baby, I will submit. I want to control your mind. Ebu jifanye mtoto. Let's get lost tonight. We see in the home now. You're loving and if I am in a pagawa. Baby, no. 4, 1, 2, 1, 2, 3. Only think about you, my baby. Hold me tight, no hesitation. Loving it, baby, I will submit. Oh, yeah, yeah, yeah.